ndominarealize wait sa watu wamekuja hivi wote masimu nacheki maambasada mse ameshika simu hivi anakurekod ndomina realize we ikitu ni phenomenon manze tuna dance na Obama
Na historia nini? Imekuwa ikikustress ama uko tu sawa?
Gani?
Historia floods unaionaje?
Ice, yo bro, inani stress definitely. You can't yeah, watching people die. Eh, jana nili watch kitu kingine maze sando, I think. Kuna kitu nili kuna mse nili watch.
Yeah.
Alikuwa amebeba alikuwa na leo chitu kwa TikTok. Jamaa alikuwa anapita, alikuwa amebeba mtoi wake. That was the saddest thing.
Oh, you see, Diana. Yeah.
Yeah, unajua mo watch a lot of documentaries. So nilikumbuka vile wase Hazabe tribe when they make a kill.
Yeah.
When they make a kill, they carry the animal hapa hivi.
Yes.
Alafu what they eat monkeys. They eat monkeys and big baboons.
Oh, okay.
So most of the time when they hunt wanaziangalia hivi kwa mgongo.
So inaka human.
Alafu so. Inaka human. So alafu mkono za hiyo kitu zime hivi down. I remember when I saw that clip, I remembered as akina Hazabe. The way that body is lying lifeless. Ni kama vile unajua vile umeshika kill. Hasa mzae alikuwa ameshikilia huo mtu wake. So mtu yake akapaka mabega alafu mkono zake siku tu.
Oh,
I think it was
Mededdy.
Oh,
so it was so sad.
It is the saddest thing I've watched.
Niliangalia you guy machozi
katoka. Hata mimi niliangalia. Ni kwa TikTok, imego viral.
Maimayo.
Oh,
maimayo pia kitu lidedisha send your landslide. Silikuwa tu ni mad yenyewe.
Alafu wasee wana vile anapita anatembea ni it's a normality.
Yeah.
It's a normality. Hawa si wengine wako hapo wamesimama, hawa wanaangalia vitu zenyewe wanashughulika about because they are trying to see watu wanajaribu ku save vitu. Yaani kuna commotion inaendelea lakini umsa amepita tu, mimi nishapata mtoi wangu, mimi naishia. Alafu anapita, wasana muangalia tu na wana. Yaani ushaona unaangalia kitu at a glance. You don't even stare because it's not a phenomenon. Bro, nilikuwa sad. I think iliniingiza pabaya.
Oh,
yeah,
okay.
It was sad. Okay. Ay, okay. Yeah. Nimekuwa nikiona maboti zina capsize. Hey manzi, it's crazy manzi. Unaona ma
Alafu una feel like we could have done better before. I'm gonna feel like because kumekuwa na hiyo story, yeah. Kumekuwa na the debate where kuna watu wanasema if cities like Dubai can't handle this, there's no way to handle it. Alafu kuna wasi wako like if we were better prepared. Kuzi nakuwa kuna ile time Sakaja alituambia amebuy mpaka maboats. That's for Nairobi. Of course my mahi ni Naivasha. So muna feel like we could have done better. Ama una feel ni we are trying our best. Kuzi pia sini bado ni third world bado.
I feel both things are valid.
Yeah.
There, yani zote uwezi sema moja ni bigger than the other because we spoke about El Nino from last year.
Sindio? And preparations, yes.
Preparations. So there are places that are known when there's a little bit of excess rain, they're notorious for some stuff. I feel like because of this warning and this preparation, the authorities would have taken a better look. It in pure negligence. Tunaona ngata hapa hivi kwa makeja. Unaona tu keja imebuildwa place fulani. Unaona hii ni pure negligence. Hata msako high school anazaangalia hivi onekiti dangerous. Because there was time.
Yeah.
I feel like such situations, people who built in areas that are dangerous, wange sensitize your mapema na solution ipatikane.
Yeah.
Even if it's the few wala wange saveiwa. Unaona? Kama unaishi kwa landslide, naona there has to be plans and setups for you to be maybe evacuated for a period of time. Sikuna gava.
Yeah.
Sikuna gava. Especially kuna major places. Place Mai Mahio. Place kuna yani it's inaitwa a whole escarpment. hiyo unajua hiyo ina make sense. Hiyo hata unaiona.
Fault lines.
So places like those should have been concentrated. One can concentrate on such areas. What have to solution to at least save water. But on the flip side also, water is a crazy natural resource.
Yes.
Force ya maji ni force noma sana. Kuna vitu pia uwezi sema tunaomba serikali. Kuna serikali pia haizi haina nguvu ya kunini a natural occurrence.
Yes. Unajua
kuna vitu hata uwezi insure. Kuna vitu hata insurance inakwambia wewe this is a natural occurrence. Uwezi safeguard against that. So it's a balanced thing. Kuna vitu vingine unaona hii. Lakini mimi naona nyingine ni gava. Manze kama unajua Uhuru Highway you flood sale mvua kidogo imekama. Elino ndio inakama. Mbona hatufanyi any drainage systems? Kuna temporary drainage solutions.
Yes.
For a period of time. Elino ikai the whole time. Sio?
So
kuna vitu zinaweza ekwa. So it's a balance of both. Na sasa hiyo shida when it's like that. It's a blame game. And it's sad. Ay, bro, what am I saying kama ngapi?
Yeah, like my mama hiyo peke yake I think ilikuwa 71 by when? By Tuesday? Yes. By Tuesday ilikuwa 71 people dead. Just 71 people, a lot of people. When you think about
it, one area.
It's like that's one area. Alafu ni hizo landslides. So tukikuja to landslides now comes the issue of now what are you supposed to do? Move your home? Because you know a landslide, just because moja may happen, I manishi ingine ita happen. Unala. Like it's crazy.
Yo, kuna vitu zingine they're beyond me si politician.
Yeah.
Me, kuna policies zingine najua kwa hii dunia na kuna fight zingine si zangu. Kila mtu afanya tu kazi yake.
Yeah.
I think kila mtu akifanya kazi yake vitu zitakuwa tu sawa. So blame game inakuja kwa sababu kuna mtu akifanya hivi kuna a lot of yani ukiangalia siasa since time immemorial kuna vitu mingi zinafaitiwa watu wanafight kwenda land wapi land watu wanagrabiana. Yani so hii culmination is mimi na tuombe tu. Tuombe, pray to your God man. But we'll be fine. Shout out to everybody keeping a positive mindset.
Yes.
Kuna wasi wengi sana by the way wanaeka positive mindset. Manze kuna wasi wanasaidia, kuna wasi wanajitolea, kuna wasi wame under settle the homeless, kuna wasi wamepelekea food, wengine tu tunachangia. Wengine tunachangia tu, wengine tunachangia kwa wimbo tu.
Yeah.
Wengine tunachangia kwa artist yenye inapatia say positive vibes. Kama uko online, na we unaonga keyboard warrior, na kazi yako ni kutupa matusi, sahi ndo tunakunid. Instead of kutupa matusi, tupa a word of encouragement, saidia watu.
Yeah. Basi unajua pia atajitetea. Hawa watu wana affectiwa na hizi floods, hawezi tweet na hawezi wana tweet. So wana tweet to target the politician. Unajua politician ndio create a safe place.
Kutweet, kutukana politician. Ama kutrow hate on policy mweka aja
come through.
That's okay. Don't get me wrong. Lakini usitupe matusi za vitu negative sukuma watu wewe nini wewe kwa hata mtu wewe nini ukue mtu mbwaki ni kila siku.
Okay.
Na pia I'm looking at these things now it's very easy for someone to say like I speak from a point of privilege. Hell no man. Na affection hizi vitu left right and center. Unafaa ujue hivyo. Some things also they take initiative. Tunaombanga serikali sana. Tunaombanga serikali sana. Kuna vitu ndogo ndogo tu tunaweza fanya even as a community, even as a society.
Unaona
kuna maesto zime flood na unaona msana zusha hapa about a politician. Yet hiyo esto wanaweza jipanga tu watengeneza drainage hapo na waji unajua.
Waji sort.
So it's a culmination of a lot. People are going through stuff, man.
I think you ni maocha cause Nairobi au unajua hizi hata kuna land yako na je si legal kwanza tu dig nyuma ya land yako bila kuambia gava. Unajua gaiwa?
Asiye tu dig na maanisha tu najua lakini no si lazima drainage si lazima yani kuna vitu zingine kuna ma blockage kuna pale tu kanjo ufanye kazi. Kuna blockage system na tu system ime block.
Yeah to try quick clean si wenyewe.
And mnapata mnaweza jisave a lot mkitaka tu kitengeneza nyinyi wenyewe one time ndo iwa safeguard during this time.
Yeah.
So pia it's a very delicate issue bro.
Yeah. Okay.
Mimi naomba tu manzee kama umeaffectiwa sana, especially what people who've lost their lives, ama their loved ones, especially close people, take heart. Pole sana mazetu, tuko na nyinyi.
Okay.
Na take care of yourself. Na kuna ingine pia, bro, kuna ingine pia ni ignorance.
Yeah, yeah.
Kuna ingine ni, kuna ingine maze, kuna ingine unaona maze, unaona imaji. Unaimagine mob.
Unamsena
ruka ndani.
Unamsena
ruka ndani. Sasa wewe tutakusaidiaje?
Ulichekile nani? Anaitwa Interior Minister Kithure Kindiki. Amesema jo saizi ukishikwa jo na chajo attempted suicide. Attempted
suicide.
Yeah. Atika nisaidieni ukisha grabiwa amekusave.
Eh, niliona niliona mvulana apiga mambata, niliona kwa online apiga makofi ta.
Hiyo lakini kwa Kenya kweli zi?
It's an old clip.
Yeah.
Lakini si Kenya hiyo.
Ilikuwa country nyingine. Walitoka pale litaandikwa makofi zingine azijua.
Hata Israel zenye zinatumia nduthi hicho.
Yeah, waswa nduthi.
Bado ina struggle nafikiria ina pave wave.
Eh, lakini waswa nduthi mazee, waswa nduthi. Hey, waswa nduthi. Na nduthi gang. Waswa nduthi mazee mu respect wame wame ile efficiency ya transport wame cause kwa hii dunia. Kwanza Nairobi sasa hii mazee unaweza order everything. Sasa unaweza ishitu hapa wote wakati kwa balcony ukirudi kwa keja, ukinyora, ukidoze.
Yeah. Time ya COVID tulikuwa gani hizo jo. Sasa kuoda oda vitu.
Lakini wasaidizi
kwa keja.
Ndio jo as much as wamesaidia mazao kwa na umaoru. Eish. Bro, hata sasa hivi nikikaa mzee, na drive tu hivi naona umse anakuja anaingia bro. Ai, so
alafu shida wa gaendi body. Unajua yeye at least uko ndani ya yani msana risk. Inaitangwa ni ile risking limb.
I think wame develop thick skin so much. The way you kwa njia every other day.
Yeah.
Alafu hako unaona maji. Unaona we ni mnoma kuliko maji. Unasema ayo ndu dhita pita.
Yeah.
Unasema hiyo ni, hiyo ni, hiyo ni.
Hiyo kuninita.
Yeah. But all in all man, prayers to everyone who's been affected. Na naomba tu manze. Next time to talk about, well, better prepared as a nation for such a
occurrence. Stay safe out there. Adi?
Shout out to Eric Omondi, manze. Tunanidua tu kama hao, more people like those, selfless.
Yeah.
Na watu wanaweza sema, hey, sijui nini, lakini umse amekuchekesha. Sayana sisi kwa sisi, anasukuma. Manze, respect to you for what you're doing. Una uplift a whole nation, kitu wata wasi wengi sana wameshindwa kufanya na umepatiwa leadership for the longest of time.
Yes, yes.
Na wewe umechukua few months na manzee una execute a lot of good things. Shout out to you Eric Omondi. May God bless you forever.
As a civilian, which is it's very commendable.
Sana.
Hasa sana nataka to rewind to go back to now some personal stories.
Yeah.
Yeah, so grew up in
Marish.
Marish, a family of
5.
Family of 5. Alafu naonga nikikusikiza kwa mic check uko na bonga juu ya mother. So uli grow up in a two parent household ama ilikuwa single mom?
Ah, two parents.
Yeah.
Two parents. Luckily.
So kwa nini single out mother? Unajua kuna soko like mabuda anasahulika hapa nje.
Ai budangu mum big up. Budangu nimembig up design nyingine.
Yeah.
Ile tu mother alin influence sana in terms of buda stories za do, stories za kutulia na kujua ku make moves zangu, buda alinifunza. Lakini culturally,
okay.
Na I'm a musician man. Na mtu mwenye influence na culture sana huyo ndo namsifu most. So unapata nasifu mother most kwa sababu
yeye
ndo alini put into art.
Yeah.
Yeye ndo alikuwa so selfless kuniambia anaimba aniambia, "Yo, it's okay to sing, you know." So that's how it was man. All in support excessively. Thank you so much mom. Thank you dad man. Nyinyi ndo wakusema manze.
Yeah. Okay, hiyo ni cause inakuwa garea sana kupata like parents wana support like their parents he come to art. So wewe pia ulikuwa unacheza gita?
Bass guitar na drums.
Yeah. So your first guitar ulitoa wapi?
So kucheza before mimi nimecheza bass guitar. Nimeanza kucheza bass guitar sale sauti sole me hit.
Oh, okay.
Lakini before I used to play drums. Rhythm is my first instrument.
Oh, okay.
Yeah. That's why ukisikiza muziki zangu they're very heavy on rhythm. Yeah, so your time nikicheza drums. What happened? My mom used to love me going to church to play because it used to keep me out of trouble.
Yeah.
So alisema wacha apige muziki hapa itamsaidia. Alafu sasa nikikuwa on holiday anafurahi, naenda ma concert za ma church na play, naimba kwa ma wedding. So unaona my son is doing something actually good for himself. ndio nilipoenda jam session lakini ika chini ya maji. Sasa sikuwa na sikuwa na muonesha hiyo side. So sikuwa na muonesha muziki ina influence kufanya vitu negative. Hivyo ndo nilicheza. Though pia ilikuwa a jam session tulikuwa tunaenda manze. So
zisa niko F2 ama?
F2, F2 kulikuwa na F2, kulikuwa na Florida 2000, kulikuwa na. So hiyo ndo side sikumuonyesha hiyo mauru sana. Ndio ilikuwa kiasi. So I think through that alafu vile nilimaliza high school nikienda kwenda campo niligeti yanga tu job mwenyewe
nataka tu rewind yani to still back to hapa familia bado.
Okay.
So a family of 5 marriage na kungizo house na kwa gandogo so mlikuwa kwa hawe natushana
sisi tulikuwa poi sasa poi sasa
Okay, sisi za gava.
Sisi za gava.
Okay, kwa hizo wa gava wa gandogo gani?
Ni ndogo. Ni kama one bedroom hapo, ni ndogo sana.
So kwa 5 siblings weni number?
2.
Number 2. Okay. Yeah. Wa kwanza ni boy dem?
Dem.
Okay.
Shout out to Sheila, wherever you are, love you. Alafu mimi. Alafu unigameka hapa naitwa Hila.
Yeah.
Tunapiga mboka na yeye.
Anakufuata na yeye ni cuz mimi kwa nasimi is older than
mimi tunakuwa kubwa. Alinyonya sana. Alinyonya sana. Alafu I have another sister called Lavender. Alafu na Steffi. Mwisho ako kampusa hii anamaliza.
Okay. So mademu watatu, maboyo wili.
Maboyo wili, yeah.
Okay. Alafu sasa nini?
Alibalance. Mwadha alijaribu kuibalance.
So, Buda, alikuwa nadu?
Job? Telkom Kenya.
Oh, okay. Yeah. Alafu mother, hii time ni biz.
Mother sa biz. Mother sasa alikuwa na design mavitenge na manguo hizi ma fashion design hizi mingi alafu sana anatengeneza mobile alafu anazituma UGTZ na Kenya.
Yeah.
Hiyo ndio ilikuwa busy yake.
Yeah, nilichekia ukisema hivyo. Yeah. So nini stories za vitu kama fee kulikuwa na hiyo struggle.
Hiyo kusika
juu kama ifuatana hivyo. Miaka na gapia? How many years?
Sio anga tumetana kama 3-4 years.
What 3-4 years?
Mother alicheza. Mother alizaliwa alimari kama.
So at least wake maliza second uni na naingia seko.
You know, actually there's no point two of us were in secondary school.
Mm.
So even though that was smart.
Mm.
At my university. We've always been one person in the university at a time.
Okay. Kuzi najua ga seko wagani ni serious. Kuzi I think mother at some point tulikuwa wanne jo seko. You ni stress.
One.
Yes, at the
shout
same
out to
time.
Your mom. Like, shout out to your
crazy.
Mom.
It's crazy. After time pata Buddha jo ashaishia jo. So ina bidi mother sana ni ku hustle. So I think you ndio kitu kitu sasa inafanyaga.
Unaona kwa nini sasa? Unaona kwa nini sasa? Lazima uheshimu madam.
Yeah.
Lazima uheshimu madam because what? Ndio ma boys wanafanya. Si smart ya kuna hakuna ma single dad pia wanafanya hivyo. Eh lakini man ish respect.
Yeah, right. Especially wa mother you generation.
Your generation wa mother ndo alikuwa anachukua kila kitu.
Alikuwa crazy bana.
Sasa hivi unajua sasa hata sasa hii stay at home dad zaidi. Sasa hivi watu ni stay at home dad. Yaani ni normal. Sasa hiyo time.
But ni hard for boy ku stay at home mtakuwa stressed. Ukiona kwanza wife wako amekuja hapa work husband eh una cheese.
Ah bro lakini bro. Tulikuwa tunabonga na nani? Tulikuwa tunabonga na boys wangu wengine manze. Yo. Kuna watu wa mind hiyo kitu. Sasa hii vitu zimechange manze. Ai. Unapata tu we mwaf bro. Msosi iko. Kuna watu wako kwanza uko na bondi yako na daughters wako wawili hapo.
Yeah.
Alafu na sano wako. Wewe ukatu mtaani unawapikia fiti unaenda unawapick from school. Hiyo ni kazi mingi sana.
Yeah. But
So tulikuwa tuna joke, na ma boys wangu. Wananiambia vile hao wanataka tu kwa ma stay at home dad.
Okay.
So like I'm not yet a dad.
Yeah.
So I don't know. So hata ukiona vile naongea about it, naongea on a light note. Naongea vi jokes wewe usikacha feeling kwa sababu nipatia deal pale nje kwa sababu nilisema mjamaa huyu hata shida.
Yeah. Hapana.
Hapana. Yeah. So I feel too tumefika tuko in a place where vitu mingi ni equal squeezy ana vile na vile couples wana choose to live their lives ni very independent si kaka kitambo kulikuwa na so many rules so watu wana create their own rules na wanafuata squeezy unapata hata couples wana squeezy unapata watu wa couples wamemwa kona keja mbili
yeah
ndio wasiboeke na each other wasiboeke na each other inafikanga tu time lazima tuishi apart for a while which is okay.
Yeah.
Unjikiano watu wameform systems zao.
Yeah.
Na wana grow.
Yeah, wako hapo
unapiga mdomo. Unajua lazima watu wakiona wafanye hivi. Wewe baki hapo.
Yeah, kume change.
Vitu zimechange manzi. Angalia vile watu wana coexist. Unajua, hey, it's crazy. Mimi siko najua watu wanaweza coexist hivyo. Sikizi watu hata sikuna watu wana coexist couples wawili Kenya hata moja.
Yeah.
Na wana operate. Na unaangalia watu unapata watu wako happy.
Yeah.
Kuliko ule mwenye ameenda the traditional way. Amesema sasa unajua lazima tukae hivi. Huo mjamaa kona stress kuruka.
Yeah.
Na unapata umsa ameenda the other orthodox way. Unamwangalia an orthodox ama whatever.
Yeah.
Unamwangalia unashangaa, hey, jeez. Umsa anakuwa na energy nzuri all through. Umsa huenda holiday. Umsa na ngozi imenyoka nyoka. Umsa uchill na watoto wake ama akona furaha. Na umse mwingine mwana anajiona
lazima ni
shivi. Stress. So unashangaa, you don't know what's wrong and what's right. Define how you love grow.
Yeah, because you imenikumbusha like kuna time nimekosio argument hapa. Niko naambia sage ya in story wife alikuwa anipatia kwa wife wakinaga na wapandre wengi sana. Alikuwa anasema in the Indian culture he moving out immediately haikuagi. So unapata team same get job. Ana ando mob but bado anaishi na maparo. So unapata ati the whole household wako na income hata ya 1.5 million but they still stay together. Sisi umepata salo ya 40k umechukua keja ya 20. Acheki. So you are living jile like unaji stretch kabisa. Wale wanaishi pamoja mpaka ile time hizi ni investment by the time wana separate kila mtu yuko.
Yeah.
Kila mtu yuko sawa. So I think maybe tunafaa kuangalia the modern world with modern eyes.
Yeah.
Yeah, kusina angalia na macho za kitambo.
Modern world with modern eyes. It's true because... Yeah. But like, on the flip side, pia kitu naonga, it has... Every situation has pros and cons.
Yeah, pros and cons.
Pia kuna cons zake manze pia kwa like, pale masisi kwa sisi party zoche za pale.
Yeah.
Kato wanakatana wenyewe kwa
wenyewe. Yeah, zapata kuna hile.
Wasa wanakatana wenyewe kwa wenyewe manze genetics zinaenda chini.
Yeah, zinaenda chini. Ma disease zingine za...
So, unaonasa hiyo mshida pia. So, ikona pros and cons though. Lakini muse ya matu, seti mtoyo wako.
Yeah.
Seti mtoyo wako manze.
Yeah, mtoyo kwe babi.
Piga mboka, mtoyo wako, akifika tu age fulani manze. Seti mtoyo wake manze. Kuna difference manze. Kuna difference manze. Yeah. Bro, tusidanganyane, kuna difference. Kuna difference wana mseli seti wa vizuri manze. Ajahavu kukula, hustle, ingine crazy.
Yeah.
Unajua? So manze, seti mjunia.
Yeah, kuna wataimu kwa sana jua social media ujua kuchanua jua vitu zingine. Juka kuna mse moja wile mu admire. Vila na raise watu yake ni Boniface Mwangi.
Okay.
Chiki mto yuko 10 years jo na anachapa ki manual ndaye jo. Anaichapa nana. Kusojile jubudake alienda kachukua ile farm.
Oh,
juki una farm bigi kaa hiyo.
Hakuna ka farm. Okay.
Uneza fundisha mto yako kudrive. So watu yi, I think the oldest yuko maybe 12 ama 13. Na wana za drive karibu wate jo. Do you know how admirable that is. So seti, wacha mtu ya kuwe punk. Because hiyo, kudrive, that's a survival tactic.
Tactic maze.
Lakini ukiwa hapo umesota, like ila lafu unateka mtu yako pia kwa umesota. Sasa the whole generation. Awaja poverty kills pia.
Ah, bro.
So lineage inezaisha. Inezaisha.
Utomaliza lineage yako pole pole. Yeah, yeah so.
Eko uneza nini mtu yako?
Who believe, seti mtu yako. Maze. Ay, mina mabeshte maze. Mse amesetiwa, unona mse. Na mesetiwa na ni mse mproper tu. Na vitu zime move maze. Mi budangu alinset, alinsaidia, alinset in whatever situation budangu. Na kuseti mtu yako simanishi. Lazima mgedo.
Yeah.
Mpatie, mi nasema tu mpatie a platform in which another spring.
Yes.
Unajua kuna ngana wasa wa kitambo ile ya ngangana wewe usipia tulienda shule mkutupu. So unashangaa bro,
pia mimi niende.
Pia mimi niende mkutupu sasa ndio nionyeshe hustle. So I think yeah. Wacha nipate mjamo sasa. Nikishapata mjamo sasa ndio nitakuja hapa nipige panga ngamao. Unajua sasa nikiendelea kuongea hapa sana. Audio chungu wa mwana wewe utakutana.
So Primo, ulienda ka Primo gani?
Ilienda Dr. Kraft.
Yeah, okay.
Ni Dr. Kraft alafu nikaenda SOS.
Oh,
SOS pale Buru. And kaenda SOS alafu non kaenda Upper Hill School.
Okay. Hapa ukachapa hizo miaka 4.
Nikapiga miaka 4 nikaenda
Egerton. Egerton kwa naenda kustudy?
agricultural economics and agricultural business economics. Management.
Okay. But of course ulienda way after nani? Naitwa nani Clemo? Kus Clemo pia alikuwa huko. Kuna study food engineering.
Kuna engineering
music.
Food science engineering.
Yeah.
It's so crazy how life move man. Nilikuwa mjinga hiyo time. Nakumbuka nilikuwa naangalia hiyo course niko lakini course gani?
Yeah.
Na saa hizo ndo vitu maboys wangu wote walifanya hiyo course. Walijienjoy manzee, waligraduate manzee, wanafanya what I like about them. Waligrow into big people in the world. Sahi wanasukuma ma global issues manzee.
Yeah.
Na hiyo time manzee angalia Kasumba vile ni kitu ya kijinga. Mimi nilikuwa nataka tu kufanya become.
Yeah.
Because I knew you're not marketable.
Kwa sababu tunadugi vitu tukifikiria juu ya job.
Kujinga, unafikiria job. Manze white collar manze, ili tutupisha mbao. Iyo time, ukiangali something like food science. Ujua food science, ukiangalia saa hii. Pesa yiku wapi, kwa msosi.
Yeah.
Ukiangali na GMOs na nini. Something like food science is so amazing. Agricultural economics and agribusiness management. Iyo na handle nini ya the whole world, bro.
Yeah.
Unacheki, lakini saa hiyo, mina ajua tu, mina taka tufunya Bitcoin. But, Bicom ilinisaidia sana. Nili graduate, nilienda Africa Nazarene. Nikafanya Bicom.
Oh, okay.
Nikafanya finance, ikanisaidia kuset up other businesses zetu za Sauti Sol.
Oh, so you lienda sasa for now degree, yeah?
Degree sasa.
Okay. So unaweza kuwa governor. That's good.
We, itakuwaje sasa?
So eti kivile nani amekuwa kitandikwa?
Hizi siasa manze zinaongoza kifala saa nyingine mimi.
Wacha Sakaja breathing space. Unajua Sakaja ni kali kwa UON but akumaliza. So vile alikuwa University of Nairobi I think around that time ndio akamit akina Ruto. So akaingia TNA.
Mm-hmm.
So akaingia TNA as a secretary general bado yuko young, he's in his early 20s. Utaenda kumaliza degree ama utatengeza hii pesa?
Utapiga kazi.
Yeah, so akapiga job. So after kupiga job, of course the more una advance akakuwa nominated MP, akakuwa senator. So of course the dreams akakuwa governor. So hii time ya kuwa governor Sandy akakuwa like buda unaga degree. Sindi akaenda akatoa ile degree yake ya Tims University. Sasa amekuwa kitandikwa jojo ya degree jo. Amekitandikwa jo. So at least wewe unajua kingia politics kuna hiyo Africa Nazarene. Na tunaijua.
Mjali but then niko legible. Kuvai.
Yeah.
So pale shamahoho.
Hiyo ni hota.
Kama wame nya shamahoho. Just know. Titanga Quran. Inze uno. MCA. Number one. Ambia MCA wa shamahoho atoke haraka sana. Haraka. Rack. I don't think I can do politics though. Politics is crazy, man.
Yeah, yeah. Politics ni kuongea loud.
Ukwemo kwa star. Na kujua sasa hii politics yetu si ya kutenda. Ni ya star. It's crazy how au ndio ma celeb.
Yeah, ndio ma celeb.
Ini hii politics ya Africa especially. Hata si ya Kenya especially. Ni ya ma celeb. It's crazy how politician anajaza stadium hapa. Na msanii ya jazzy ni Sauti Sol pekee ndo anajaza hapo stadium.
Yeah.
Embarrassing. Super embarrassing. While yani it's so crazy mpaka nilikuwa juzi tulikuwa tunaangalia. You know the power of social media.
Yeah.
Kuna time mpaka nilikuwa najicheka. Najicheka vibaya sana najiambia manze jiangalie manze wewe ni artist. Wewe ni artist, entrepreneur, umefanya ma business hapa na pale, si ndio? Angalia manze, haujui hata showbiz, haujui hata haujajituma ile na showbiz ile excessively, na ujue kutumia social media to your own advantage.
Yeah.
Because Sauti Sol tumegraziwa, sisi ni watu wa vibes. Our music has spoken to people that we don't have to do any other shenanigans. Unajua there are some people who you have to do a lot of shenanigans hata sahi, na sahi especially right now with social media.
Yeah.
You have to do a lot of shenanigans around to push the music.
Yeah.
Mimi mezoa hiyo lifestyle. So naangalia siwezi jipush paka. So naangalia social media naona manzema pasi bro. Naangalia politicians. Ukiangalia hawa watu wamejua kutumia social media to their advantage.
Yeah.
Wanapiga makiki, wanafanya vitu fake. Na hao ndio wamekuwa master. Angalia mapasi na politician. Msana anaweza ndata live, amejua hii ndio star. Msana command crowd. Ukiangalia nani anaweza jaza stadium kwa hii country? Politician ama pasi.
Yeah, yeah. Mm. Like Kanyari ameingia Twitter majuzi. Unavila na azini TikTok.
Bro. Yani, I'm telling you, bro, I was even telling myself, wewe ngojeni manze, kwanza kama unifollow kwa TikTok, follow Savara on TikTok, nataka kuwachemshia sasa. Kwa sababu sasa lazima niwachemshie ndio video ziende kwa ground. Eh, yeah, nimeona huyu jamaa manze anachemsha. Nilikuwa tu like alafu unajua msana ongea ni kama ame discover. Nilikuwa tu like watu wanataka kuona fire. So I feel like there's been a time where politicians and religious leaders have really known how to use social media to their advantage. Now wana rake in millions.
Yeah, wamekuwa kinini, wamekuwa. So but pia nilisikia ukimention Futa. So at some point ulikuwa unacheza Futa kabisa.
Yeah.
And ulikuwa unafikiria juu yake on a professional level. But so now in hindsight, because nakumbuka that time haikuwa ina pay vile ina pay saizi, hakukuwa na the Wanyamas of today. Like was end up nini, so unaifilaje una mtoto yako kwa genetics zake zikiwa na sports, how will you approach it?
Yo, I'm very sporty. Like nacho napenda tu sports. Nilikuwa tu mtu anakimbia, so paka wale umucha that a ball tu unajibamba.
Okay.
Definitely zitakuwa definitely zitakuwa the genes for sports, they'll be there and I'll nurture it.
Yeah,
na mi mtu yangu atafanya kenye nataka kufanya. Atafanya kenye nataka kufanya cause mi nimeona personal choice ndio. Yeah. Ndam train ndampatia options.
Yes.
Ya chague ya professionally atafanya kenye nataka kufanya. But nimeona difference ya kukosa options na kukua na options.
Yes. Yeah.
Yeah. Yeah. Nimeona difference yenye msali choose kitu because akua na options, na unaweza ona saa later in life ndo unapata chance ya kufanya hii other option. Anachangamka bro. Hata anaacha Kenya lisomea sasa anaanza ana study sasa afresh. Ndio kwa sababu akiwa mayang hakupatiwa hiyo option. So ukikuwa tuna option, if you're lucky enough get options. Number 9, Didier Drogba. Didier Drogba. Jioni kitu moja. Nataja nani? Didier Drogba. Anani nataja Thierry Henry.
Yeah.
Nataja Gabriel Jesus, nataja Kai Havertz, lakini siwezi taja mtu yote wa Manchester, man useless. Tena kipuzi. Kwanza
wewe ni mtu wetu,
mimi ni Arsenal.
Okay.
Mimi ni Arsenal na. Ndio
kuna mso wa Chelsea hapa. Oh. So akisikia tukitaja Kai Havertz anashindwa.
Anasikia vibaya.
Which one niko guy?
Kuna mtu mwingine, huyu jamani mjamaa wa Manchester huyu.
Yeah. Oh.
Acha ni watu gane. Kwanza naona ya huruma. Kuna kitu moja mmesema. Faji days zilisha.
Yes. Yes.
Those days never lie gone. To yourselves if you talk about the same. Ata au msempe meleta. Mnadhani mtakuja na yodo, mnadhani ni rahisi ati oh, unajua kuna kitu mafanzo wa manu naoneanga huruma. Wanakuanga nayo. First of all, wali they grew a big head. Unajua ile unaibanga elections for so long. Mpaka unajua utaiba zaidi. 97 minutes, 5 minutes. Makutakiwa. Unaona tu, unaona yani una watch game hivi unaona watu wametakiwa because wanapendwa na FA.
Yeah,
na because watu wanaogopa Ferguson. Jamaa alikuwa dethroned. Team iko wired. Kuisha kabla hiyo kacha irudi. Ngojeni miaka.
Itakuwa ni shida.
Alafu unajua wanaongeanga mingi wanasema tu atamnanga champions. Amnanga nini? Misikatai.
Yeah.
Misikatai. Lakini uzuri nime live through my dark days, saina wana light.
Yeah.
Wewe umeishi through your light days.
Saizi ni darkness.
Sasa unataka kuona moto. Alafu pale naona huruma. They still can't believe it. They still live in their heads. Wanaongea na hiyo kitu wanajionanga superior ati ngojeni. Bro, mpira ili change. Sai watu wana katwa.
Nimekuwa nikicheki tu. Kuna vitu wana do. Alafu unajua Uten Hag. Watu
wati wanangoja 7 minutes ziongeze. Wapi?
Unajua Uten Hag kuna time ushindo. Ndio msali alitandika, unajua alitandika Gar Real at home 4-1.
Ni mzee.
Nashindo is this the same manager?
Ni mzee, ni culture tu ya club ni ya kifala. Wewe ushaona legend? Wewe ushaona club gani? The legend, mse mwenye ameachieve the most kwa club, anakuja anadharau club. That is yo ni really happened. Hata Maradona ya akuenda kudharau Napoli. You know? Kuna mali umeachieve a lot, lakini ukiona unajua a legendary player, hata sale kuna noma huko nyuma, ataficha. Lakini when you see a legendary player tired,
yeah,
ukiona 3-0 tena tukana Arsenal wapi? Ukiona paka the coach who's achieved the most, almost am achieved the most in most leagues, Jose Mourinho.
Yeah.
Anasema he
pale zi.
Pale zi. Tuacha kierere mzee, funga mdomo, rebuild. Nyamaza. Wacha yeah. Wacha Arsenal wa enjoy kukuwa top of the league. Wacha tu enjoy. Tuliumia miaka mingi sana. Shut your mouth. Enda huko ucheze championship ama ucheze na Bournemouth huko tafadhali, please.
Yeah.
Yeah. Hiyo mba. Hiyo mapano manio atajam.
Lazima wasikie.
Lazima wasikie. Juzi mzee, falipaka it's funny. No, ni huruma because we just tulipitia dark days paka. You never saw, as much as Manchester iki lose, Arsenal were celebrating. Lakini sijawahi iona. Ushaona Arsenal, we lost to Aston Villa.
Yeah.
Kwanza wacha na Aston Villa ya champions. When we lost to Bayern Munich, I remember I saw a clip online. It was in a bar ama in a club. My fans wa Manchester wali celebrate ni kama we win World Cup.
Yeah.
Yani, how can you celebrate someone's loss like you've won? Na we hata huko Champions League. Hata uja qualify hata in next season. You know what I mean? Na ndio nika realize hawa sasa wako pabaya. Tujiangalie. Tuko babaya. Mwanzo waliruka juu niko like wow. Yaani msa na celebrate ni kama win champions saa hii. Nikajua hii ni shit. Bro.
Yeah.
Ujua sawa juangi years of rebuilding. Liverpool will take how long?
Hey, 30 years jo. Kabla ichukue tena. Hiyo kitu ni tricky
kuzoja.
But unajua kitu pia mimi inaniscare ni. Unajua Pep angekuwa hayuko tungeshashinda hii kitu. Pep Omsia ni fraishi jo. Lakini try kumwajini ile game tumecheza hii season. Unajua there's a probability tutatoka bila. Na ile game tumecheza hii season. Yaani tumecheza vitu zingine sijaiona.
Lakini Ateta alitupeana.
Eh?
Yeah? I think mimi na blame on Ateta.
Yes, kwa Aston Villa, yes. Yeah. Ali switch squad sana.
Hata imagine squad ilikuwa inaanza tu hivi. Kila mtu wa Arsenal alikuwa tu like Omsia na try. You could see it. Ndiyo the coach knows. Ujua pia the coach knows. But pia mafans manze. Tumezoya squad in a win to
mbona. Kai Havertz ka number 9 jo.
Sasa unamweka. Alimweka sijui wapi.
Kai Havertz ka number 9. Uchiki ule Chelsea walishanga. Hako wanami. Is this the same guy? Is this the same? Like.
Yeah.
Hako walitupeana. Alafu after hiyo. Ile tulienda kufanya Tottenham. Like. Hiyo Aston Villa. I'm sure pia ina point. Like bro. Why did you change the squad? Went yani, back to the old squad. We are doing ridiculous things.
Bro, when I imagine that tunaweza toka bila
ni painful.
No, Liverpool ilimaliza some point in 97.
Yeah, na ikuchukua. Like Pep see nini? Alafu ushano tisizo investigations of Man City haziendagi pahali. Like unapata wakina Aston Villa wanatolewa points, Nottingham Forest wanatolewa. Uko like there is Man
Ganji,
City
world order.
See, Premier League alisema in a few years what open nini?
Investigation.
Si hapo ndio manio walikuwa kitambo. Fakaso nakifanya kila mtu refa ulikuwa unaona
Howard Webb.
Sai. Oyoyoyoyoyoy.
Sai ni kubaya.
Ni kubaya mzee. Sai ni kubaya. Nilikuwa nacha kanjuzi nasema hii ndio ile timu watu walikuwa na kifua. Kuna time manio walikuwa na kifua mpaka ilikuwa yani ile mpaka kuna mafano wa Manu kitambo alikuwa anasema hii tutapewa hii. Unakumbuka hiyo? Mpaka kuna mzee anasema hii game hii tutapewa.
Fagi time.
Fagi time goje sai. Shut up. Please toka.
Yeah.
Yeah, toka. Kwanza first of all, mzee naona huruma.
Mko nao wewe?
Cheki kutunyuka.
By time sana chiki tuko nao hiyo weekend sasa. Next weekend.
Watapasha cheki.
Oh. Yeah, wasa watu rokome. Itakuwa
cheki.
Itakuwa now coming soon, like this Sunday is Manchester United versus Arsenal.
Cheki, naomba, cheki, please, naomba, kujeni tu hivyo yote, alafu mselebrate ni kama mshinda, wa? World Cup, sawa.
Yeah, so,
actually, sahi wanajivunia FA.
Yeah, FA.
Mi eri nicheze, nimeshinda FA, nimechoka nayo. Eri ni ngangane Champions League, lakini yo FA. Wacha wakina, Chelsea ndo wanafua kushinda, wajipatia morali ya life.
Yeah.
Na Spurs. Yeah.
So watu wafutaje, poleni jo.
Poleni.
Especially watu
kwanza watu walikuwa na mdomo na kifua ya Manchester. Au ndio una target. Toa sura, tengeneza mpira. Play maze na nilikuwa kitambo na kujua bro wangu ni mse wa Man U.
Yeah.
So there was a time Arsenal, when Arsenal was developing, manze naona manze kina Dendelson, tuna try, tuna push ma... Awa sana cheza mpira ingine ya puru kushani.
8-2 jo.
Nekambia u bro, nyinyi vile mdevelop, mgrow hivi, mto kuja kulia. Saya angalia manze, wanaza cheza ball na timu kama Wolves.
Coventry
manze, unashanga wana gusi wa ball.
Nicheki article, fulani majuzi, ati they are open to selling the whole squad.
Yeah, inabidi
wanabakisha Kobbie Mainoo
na
Hoyland.
Na sasa
na huyu mwingine wa nini wa Argentina itangwana ni mtu hii.
Yaani Garnacho. Very good footballer. Alafu wanadhani ku rebuild ni alafu ucheki kwa ni bamba palimuji muacheka. Unajua ile kichwa imefura mpaka kichwa ungemefuna mpaka unasikia ti sisi tunataka Carlo Ancelotti pekee. Ama Zidane. Sisi ama kochi vivi ama dogo dogo. Unaona hiyo mentality. Yani you don't believe in the essence of growing.
Yeah.
Of patience. Au kufunza patience. Fakia likufunza Kenya na unataka na kupea. Utalilia kwa choo. Kwanza hii rebuilding ati wanataka kutoa the whole squad.
Yeah.
Manze nilikuwa naona huruma. Manze naona Kobbie Mainoo anaguza ball. Sisi mi seem deadly. Kumtweni world class number midfielder mtweni mzee, lakini manze nilikuwa naona mtu anaguza touch hivi wanapiga nduru, si tumezoea.
Ulicheki
Odegaard anashika ngapo, yeye ndio ni vitu Odegaard anafanya kila siku.
Shida ilikuwa vile aliscore against ilikuwa ni Liverpool. Walisema he's better than Saka, like immediately mtu yeye amescore bao moja, all of a sudden vile Saka amekuwa consistent. He's better. I'm like, okay, sir, come and say he's better. What are we going to say?
Hiyo ndo unaoneanga mafanzo wa Man U Roma. Hiyo ni kukuwa mtu unreasonable. You're not a sports fan. You're not a soccer fan. You're a hooligan.
Yeah.
Anyway.
Yeah. To go back to music, eh?
Like so unanikamua leo. Hey, yeah. Umenipata poa. Hey, umenipata vizuri.
Lazima. So, of course, one of the most memorable... Yeah.
Si yako hii?
Yeah, zi. Miata ni kwantra kuipitisha kwa hapa.
Wazi, man.
Wacha tu zi exchange, yeah. So, wacha to go back to music, yeah? One of the most memorable Sauti Sol moments, of course, ilikuwa State House na Obama. So, you really happen igiaje? Yo, Obama. Invite ilitoka kwa?
Bruce Odhiambo.
Oh, okay.
Nyorezo ni His Excellency. Uhuru
Kenyatta.
Yeah. Ni boys wetu sana, manze.
Yeah.
Thankfully, alikuwa anapenda vibe zetu sana cuz most of the time Kenyali happened tulikuwa na meet naye abroad sana.
Yeah.
Ndio tupata tuko New York. Sisi tuko shughuli zetu alafu nasikia orders wako here alafu anasema let me meet those boys. So tuli meet naye several times abroad. Ndio akatuambia you guys are flying the Kenyan flag very far. So you are my boys, so alikuwa anatu invite sana.
So mkono meet wapi? US.
To meet you in New York, to come meet Mali.
So na hang out wapi your time?
The time tulikuwa Milan.
Muki hang out na ye, outside Kenya muna hang out wapi? Ama kwa embassy?
Yeah, kwa embassy.
Oh, okay.
Ama kwa suit yake huko tuna chill tu.
Yeah.
Mse mfiti sana.
Okay.
Ani ni mse tu mode going. So, so alitaka Sauti Sol wakuja waone Obama. Akongelesha the late Bruce Odhiambo.
Okay.
Shout out to Bruce Odhiambo, manze ali change the game. So Bruce manze... Bruce alinisaidia sana. Bruce kwa nangu yote ama letuambia. This is your chance.
Yeah.
Everybody's going to be there. Do your best.
Yeah. Okay.
So unaonanga you have one shot. You take it, man.
Na kitu kama hiyo, vile umse waga protected, mkingia, hakuna like a special check la kutenda karibu na
special check ilikuwa, so, special check ilikuwa, lakini saa everything ilikuwa umeingia hapo State House. Lazima uchekiwe hata by the time hata unaitwa huko usha. Good contact yako ishaangaliwa. Tulipigwa tero, ndio tero tukapigwa kila kitu. But hiyo saa ya show wako huko mbele. So band unajua sasa si band kaini huko nyuma.
Yeah.
So wako kule mbele wameka kwa meza. So band iko nyuma kabisa, so ina play. So tukapatiwa mic.
Mm.
Tukambua band, sa the live band itself ilikuwa huko nyuma. Mm.
Mm.
So tuko huko nyuma.
Mm.
Ah, mimi niko na sasa hapa.
Mm.
Tuliko tushamba na BNW. Mm. Ni chance yetu manzi. Tuna tukaona huyo jamaa. Itakuwa kitu fiti. Mm. Tukakushika mic hivi tu tunaimba tu.
Mm.
Tukaangaliana tukaanza tukutembea pole pole. So jua kwa hizo path wasa wamekaa.
Yeah.
Madelegates wato wamekaa.
Mm.
Alafu Obama wamekaa kule mbele.
Mm. Mike's ni cordless.
Mike's ni cordless.
Mm. Mm.
Tukashika hivi sasa tukaanza kutembea. Pole kapa anacheza gitaa.
Mm.
Nasukuma. Tukaanza tu kutembea. Tunaimba tu. Sisi tunatembea. Mm. By the time tulikuwa tuna tulikuwa tuna notice.
Mm.
Tuko almost mbele.
Mm.
So tumepita ama delegates wengine wote tuko almost mbele. Sasa unajua music is a vibe.
Yeah.
Watu wana flow tu. Mm. Wana flow tu.
Mm.
So nikaangalia BN, so tuka nini hivi. So muziki ina flow tu. Mimi sasa kile nilifanya mimi nili raise mkono yangu.
Mm.
To the first lady.
Yeah. Oh.
And nili raise mkono yangu to the first lady.
Mm.
First lady anapenda muziki, akaamka.
Yeah.
Vile aliamka, sasa mimi nikaanza kutembea towards her.
Mm.
Mcheki, so mimi na dance na imba.
Mm.
Nikafanya hivi. Ndio naimba, nikafanya hivi.
Mm.
Akaamka. Akaamka. Akaanza kusonga. Sasa vile aliya akaanza kusonga, mimi ngangalia BNB tukambia na sisi tuende.
Mm.
Sasa tunao mimi kuna kumbuka ile time naanza kusonga hivi.
Mm.
kulikuwa na sijini
waitoaje
ma secret service hapa. Mm. kuna mmoja alifanya hivi.
Mm.
Kuna mmoja alifanya hivi, nikataka ku move.
Mm.
But I think the moment was so bliss.
Mm.
That ilikuwa irresistible.
Mm.
Mimi sana naendea first lady hivi akakaa.
Mm.
So mimi nikamshikia hivi mkono.
Mm.
Bien alikuwa shafikia isa nyingine, ashafikia nini,
Obama.
Mm. So Obama akawa amemkata. Bien sana nakaa hivi, mimi nakaa hivi.
Mm.
Nikarezi mkono umadha kukam.
Mm.
Hazi yake nani?
Iko nene.
Nayo.
Mm.
So ilikuwa moment ya kudance. Mother ameamka, first lady, his high excellency ameamka na dance.
Mm.
Hazi yake akaamka pia, akaamka kumfollow.
Yeah.
Na hiyo ndo time. Sa vile hazi yake aliamka hivi.
Mm.
Obama pia akaamka.
Oh. Mm.
Sa vile hiyo ndo ilikuwa moment. Obama pia aliamka hivi, BN ndo ashamfikia hiyo side. Mini shafikia first lady side ingine.
Mm.
So yule msiwasa sana kwa sababu mimi nilikuwa kali, mimi siko na notice. Unajua sasa hujasit mimi ni my face.
Mm.
To my face the excellencies.
Mm.
By the time so nimeshika hivi nimeshika mkono ya first lady tuna dance. Mm.
By first lady unamaanisha Michelle ama Margaret?
First lady inamaanisha Margaret.
Oh, okay.
First lady of Kenya.
Yes, yes. Yeah.
Ndio hazi yake sasa Uhuru akaamka.
Ah, yeah. Of Obama pia akasema iko nani?
Iko nini akaamka?
Michelle, twende.
Michelle kama
Michelle kama okay. So
unajua sasa at times you're in a zone you don't know. Mimi sana nilikuwa tu kwa vibe, muziki imenibamba manzee, niko tu like shaona manzee huni first lady huni urezo manzee. In a moment poa sana I used to dream about this. So mimi niko in a frenzy, niko kwa vibration flani.
Yeah.
So na dance nikasa when I turned. So tulikuwa na ile tuna dance to take pictures when I turned.
Mm. Una Obama.
Nilianga. Ah, so uja sasa mimi na face kina Obama.
Yeah, yeah, okay.
So ndo tuna dance. So mimi nili turn kuangalia watu.
Mm.
Ndo nili realize the magnitude of the situation.
Mm.
Nili turn tu hivi.
Mm.
Wale wase wote walikuwa wamekaa.
Wameamka.
Kila mtu wameamka. My delegates.
Mm.
Wote wameamka manzee.
Walami wako
wamekuja na umekuja na simu.
Mm.
So it was a moment. Domina na realize, wait.
Mm.
Sa, watu wamekuja hivi wote masimu na cheki ambassador. Msee ameshika simu hivi anaku record.
Mm.
Domina realize, wait, hiki tu ni phenomenon. Manze tuna dance na Obama.
Mm.
Kila mtu amefurahi. Manze Obama na dance kitu cultural hapo. Tuna dance sura yako. Ai, ilikuwa moment to bliss.
Mm.
Sa, nikakuwa aware, niko like, damn, wah. Niko wapi?
Mm.
Ndio nikachangamka manzee nikajipush tu ndio na realize what this is amazing. Juu manzee Miss Jona ambassador.
Yeah.
Amekuja mbio hivi ananipiga. Yaani amefurahi.
Mm.
Amekuwa fan.
Ambassador was states to Kenya manzee ameruka manzee anapiga.
Mm.
Anapiga.
Mm.
Hapo ndo na realize this is a blessed moment.
Yeah.
Ndio nikaanza kuisoak in. hiyo kitu ilikuwa tu kaka 5 minutes lakini it seemed like an entire lifetime. Ilikuwa so beautiful.
I feel kwa powerful kwa sababu sasa tuliona from the outside kwa like damn Obama yuko pale yuko.
Ah ilikuwa hiyo hiyo kitu ile tu hiyo mutank our audience, our supporters. Na wala so umetuombea all through these years.
Yeah.
Because mziki imefanya manze nime meet kings and queens. Wallahi, nimepita hata Prince Charles.
King Charles.
Ni King Charles sasa.
Nime
meet manze. Yani ni crazy. It's just like, hiyo ndo time unaenda home unarealize, wait. Wow. Yani ile rehearsal tu ni move fanya tu hapa. Yani ile time tu nikijiamini pale kwa bedroom pale Marish. Nikijiambia tu manzeli lazima nitakuwa msanii. Ona pale imenileta.
Yeah.
So such moments zime put rubber stamp. Nazimaonesha to the youth out there. You can do it.
Yeah.
So kama uko hapo nje mtu asikuweke down.
Believe in yourself.
Unaweza nini?
Iko nene.
Iko nene.
Enough ni believe in yourself because I think for every artist there's going to be someone who thinks you're garbage, najua. And I feel like hiyo ndio kitu watu wa realize igi. Like akuwezi kosa fala fulani ule anakuambia wewe kwenda. But as long as wewe mwenyewe unajiamini. Kusiku hapo Marish, especially singing, unajua singing time yenu haikuwa na nela like vocalist
aende uimbe kanisa pale.
So for nyinyi kuweza kuifikisha like that level is just ridiculous. Alafu nini kuna hii project moja mko mfanye na Alanamu na nika ilienda ikanyamaza. Bado mna plan kuidu ilikuwa shahara.
It's inaendelea.
Yeah.
I haven't to be real bado wanna find my reports za kufanya because ilikuwa inaanza. So we're supposed to have a board meeting next month about.
Okay. Also bado inaenda kwa happen.
Iko inaendelea.
So ilikuwa inafaa kwa platform ya nini?
Ya content.
Content.
Storytelling tu. Niku tap into storytelling.
Tapping into storytelling. Okay. Alafu nini EP saizi? No Overthinking.
No Overthinking is my EP.
Inaanza? Date dropping.
Nilikuwa nafaa ku drop kitu third.
Third of May.
Yeah.
Okay.
Lakini me push na 1 week.
So 10th. Okay.
Nasikuma 10th. Ina drop on 10th, manze. Podcast ilikuwa imetoka?
Yeah, itakuwa imetoka.
Haya, sawa. On 10th, manze. Na drop EP, najua nimewaweka, nilikuwa nafaa kui drop on the 3rd. Lakini, ukweli ni, manze, kuna masamples mingi nilikuwa nimetumia alafu. Ni masamples za big musicians from the States.
Yeah.
Alafu, when I wanted the samples to be cleared, they wanted 100% of the songs.
Najuangana kwa gana hizo.
Na the label ilikata. Label iliona, I make sense.
Yeah, it makes sense. Yes.
At least, juu walikuwa, yote 100%. Yani, wewe, hii song utafanya tu mashow. Lakini, any door inarekin, utakula yote.
Kabitu kuzitoa.
So,
kanduaje?
Tumedeliberate, nikamua, label ilitoa. Ikasema, sasa hizo ngoma za kwa album. Wacha waendele kunegotiate. Ndo maana hii ni EP. So that's the reason why nili push to 10th because ilibidi ni forward ngoma zangu a little bit late. But inatoka.
Oh, okay.
No Overthinking ni hiyo story tu ya. I hope in your life, manze, auko kwa bandwagon ya ku-overthink.
Yeah.
Mimi kama artist saingine, najipatanga mu overthink about ideas, alafu napata na shelf the best of my ideas, alafu na move on very quickly. Alafu for a long time people wametaka sana nifanye a lot of songs.
Yeah.
Nilifanya my first album Savage Level in 2022. Alafu I had to concentrate on Salty Soul for the last 2 years. So say this is my first year as a solo act officially.
Yeah.
No. So this is my fourth month actually. This is my fifth tukomei, si ndio?
Yeah.
Tukomei already. This is my fifth month. So imekuwa jani tamu sana kujitambua hizi 5 months na already nishafanyia project.
Yeah.
No Overthinking ni ile najitoa kwa hiyo band wagon ya overthink projects. Nataka kuwapatianga mziki.
Yeah.
Different kind of genres, different kind of music, different kind of vibes, hata content tu kujibamba. So, katika hiyo hali ya kujitoa kwa hiyo band wagon ya no Overthinking, ilibidi nifanya hii project ndo inanikumbusha. Hii kitu imenisaidia mpaka, manze sahi in my daily life.
Yeah.
Najipata tu na think about ama nataka ku move ama nataka ku make decision about a business venture, najipata na move faster. Najipata na move faster, najipata nafanya enough research, not excessive research ya upuzi, alafu najipata 1 year down the line bado nafanya research. Nimejipata 2-3 months naweza research on something, I have the right information, I move. So for my audience, expect more music, expect different kind of art. Usiniweke kwa box wewe. Usiniweke kwa box wewe. Wewe unijui wewe. Au unijui abilities zangu. So wewe usi expect Savannah anafaa kuniimbia this kind of songs only. Nimetoa ngoma parapanda hapo hivyo wasio wanaipenda. Kuna audience nyingine wale wananijua tu jua love songs. Msana sema, "Oh, Savara manze, you're stooping so you too low." Nini, nashanga sasa, unasema stooping too low. Kwani wakadinali ni low? Yani, jiangalia vile weni hater wa yourself. Weni hater wa yourself. Yani, unanipush, nifanya ngoma na, na msani mkuu, msani international. Lafu nifanya msani wetu hapa. Unaanza kuongea mbaya. No overthinking is about that. More content, less thinking.
Just good music.
Vibes.
Good vibes.
Kwaza, hii mwaka na push more of groovy positive vibes. Savara to the world, that will be the name of my album. So nimetoa hii, alafu I'm working on my album which will be out end of this year. It was Savara to the world.
Yes. Alafu kwa hii time itakuwa states, I think maybe tutapata na huko na plan kukuja kidogo ni cheki at least lazima ni attend like one Madaraka festival. Yani
utakuwa so, time state. Nice.
Kwanza Madaraka festival ikuwaje uko amped, because this is like your second time now, but this time unaenda solo. So this time it's the savage. Uko solo, so
manze si mchezo.
What to expect? Ni msali kuja last year
and expect bigger, better vibes. Sasa unanipata exclusively solo. Last year ulikuwa unanishare. Unajua ulikuwa unanishare na Mbugi. Sasa unanipata exclusive solo. Mtapata pia BN solo. Watu wa Europe walipata BN solo pia. Mtapata solo soon. So it's a different time of my life. It's very exciting. It's very challenging, but also like sweet, because you know not so many artists get a chance to reinvent themselves. Unajua unaweza kuona cheka tu pale nje, unajua mimi nimepata chance ya kujireinvent. Bro, artists live one life. Unaekwa kwa box. Una live one life of a group. Mimi niko na chance ya ku live two lives. Sauti Sol and myself. So sa hii process ya kujipush kama solo act, it's very humbling also. Inanikumbusha kuna vitu nilikuwa nimesahau na nilikuwa na take for granted. Inanifanya manze na grow art yangu in a different form. Manze sa hii naweza experiment. Unajua, na hiyo ni watu wajuangi, hiyo ni raha ya msanii. Raha ya msanii ni ile yenye unaweza kuwa na freedom ya kujiexpress. So sasa hii niko na freedom ya kujiexpress different na ku reach for the skies and for the stars kwa hii dunia. So ukiona content yangu mahali, ukiona mziki wangu mahali, gonga like, sukuma share, sukuma mambo ya msanii, kwa sababu we must go grombo. Lazima tuende grombo.
Because hiyo kitu vile umesema, I think Bien alisema in different words, but pia alijoke at saizi ana feel like an upcoming artist.
It's very true.
Yeah, because unajua like you're starting again. Like people know Sauti Sol, but now this is me. This is me, the solo
watu
artist.
Watu wakujui. Anata wanakujua, ndiyo, lakini wanajua Sauti Sol. So watu wakikujua, wanakuangalile, okay, what do you have to offer? So I must shake hands again. Zile vitu nilikuwa na ingiatu kwa room, huu ni Sauti Sol. Sahi lazima ni kuangalia kwa macho, ni jintroduce, hi, how are you? Naanza fresh. Which is, mi na feel too, with the band na with everything ulko unafika mali unaishi in a cloud because everything is done for you. Sasa hivi niko na team yangu, manze niko na team yangu mimi, Yvonne, Hila, unajua wasetu kadhaa na tunasonga. So unakuja ku realize eish, kitambo manze nilikuwa naweza afanywa tu sasa ni interesting.
Okay. Alafu yoni ni yoku work na family unaichukuaje? Na mimi naisema kama mse work na family, like the editor wa hii show ni nephew wangu. Unajua? so but una feel aje jo hiyo kitu kuzina feel ni kama au samaga the Jewish community the most successful wana believing in a history ya kuwa na family sana wewe miko umefind aje
ni poa sana ni poa sana cause what a ganji equal within that's first I love pia the best thing about it pia unapata ujua pia oni ni gazo wako they only want you to win so pia unaangalia hiyo kitu ukiangalia kwa factor ya art lazima uko na believers na unapata damu yako ama watu mko relate unapata wanakuelewa more the only challenge I always have with that ni most people in the African setting are not used to that on how we grow how we've been raised and ukiangalia customary laws zetu za kitambo na vile vitu zime change tu we're not born into that tradition what's up wangu wako nayo kiasi fulani ili una set mtoto wako mapema unamuingiza kwa biz wangu amecheza
now they're the most economically empowered hapa Kenya
in that kind of
wa form. Somali wa Hindi WhatsApp
normally wa Afrika hatuna hiyo system na most of the time sasa shida ina kuanga hapo the fact that you are not born in that kind of system shida inatokea baadaye unapata una employ family members hao ndo wanaku fuck up the most angalia kina Emmanuel Adebayo angalia hata look at African footballers look at African footballers
kwa madhake jo unashindwa ni gani hizi
so it is the truth so unapata in the African setting unapata something sort of that when someone may be successful or something unapata the attitude of the family towards that success unapata is not growing the business
yes
this is ours we need to enjoy unapata hii ni pesa ya kijana wetu ama ni pesa ya msichana wetu wacha tukule unalia so moti na kuanga well to enjoy mali ya ama hii ni mali ya babangu wacha ni enjoy not the notion of wait this shit is temporary this thing might end up being very temporary damn let's make this money and multiply it because usanii uisha unajua so hiyo ndo pressure tu inakuanga so you must be very careful when you're working with your family especially coming from a very African context kuna realities lazima tukue nazo mi si msom wasom wasom manze uko 10 years old umeingizwa kwa biz so unajua system lakini sahi hii yetu unapata nome naonga ukianza kuwaka na familia yako sali usha make it mi nimewaka na bro wangu since ni kwa mtoi tumekuwa tu tuna work on projects paka sasa tumefika ile age tunaheshimiana so unajua so mimi nimework na yeye over time si ati imefika mahali imefika level fulani of success alafu unaingiza mse kwa biz so if you are doing that know your boundaries
okay alafu unajua nilisahau jo unajua nikianzaga Muslim upendaga kuweka ile list ya vitu msema amefanya so leo I think I don't know what we did so tukaingia too straight kwa stories
ni vibes
nikasahau kwambia wase ni singer songwriter producer instrumentalist saizi ni label owner nini tena jo nimesahau jo because
chorea tu excuse me musema tu mini artist
publisher
musema tu mini artist and a global citizen niko na business zangu na run pale niki run art yangu na niki change dunia one step at a time hizo ma colleagues mingi sengine pia na
but zizi lojo lazima tu
asema basi ndo baada kama unakuanga hapo nje hivi na unaniangalia hivi unasemanga tu wewe hebu waambie wati
alafu ni future Shama Hoho MCA Shama Hoho iko wapi tu
abantu ba Shama Koko Shama Koko iko Kaimosi
Kakamega.
Iko what county? Iko Vihiga county. Kube Vihiga county. Tuko Kaimosi. Kaimosi ni? Constituency. Alafu sasa na undo MCA. Atakuwa MCA wenyu imagine.
I think nani alikuwa Vihiga. Ni msawa Vihiga hivi ama? Ama ino wakunga vitu zangu. Vquest.
Vquest ni msawa Vihiga.
Vihiga.
Alikuwa hapa kwa hii podcast. Shout out to Vquest manze. Vquest ameshikilia industry ya Kenya manze. Shout out to Vquest for producing dope songs manze ni artists mzi sana.
Na pia big up for the whole Black Market Records.
Black Market Records manze wakina furthermore wanafanya kazi poa.
Yeah.
And big up to all Luya boys. Luya boys must win.
Mm.
Eh yeah, manze Luya boys jika kamweni, we must win every day everywhere.
Afu ndio na understand kwani anasema hivyo. Because kikuja tu Sauti Sol kuna Luo boy wa Gor Mahia. Na vile si utaandika AFC sio naelewa.
Yeah. Kule kabla lakini sio anga tumemfunika kiasi. Lakini unajua wanaonga wanaonga wawili pia Chimano pia ni mjaka. Unajua Chimano ni half mjaka.
Yeah. Oh, but half mjaka half mluya.
Half mjaka half mluya.
Oh, okay. Nani mluya? Kwake?
Buda. Mother.
Mother ndio mluya?
Kwa ni mjaka sus.
Oh, Buda ndio mjaka. Okay, that's interesting.
Kwa najua.
Yeah.
Wajaka pia mazee to grow mazee. Wajaka na wapenda sana mazee. By the way, but mimi napenda wajaka sus. Mazee si ukabila. Ni difference between vibes. You see get up mazee. Keyboard warrior toa mikono kwenye keyboard wewe.
Yeah, unaweza sikia msiko.
So the thing is napenda wajaka sus mazee. Mazee tuka yani mimi nasema self love.
Yeah.
Nyo ndio kitu muona, yule ndio kitu muona na wanaija. Wajaka pekee ndio wako close to have it. Mazee tukwe tunaji big up. Bila wajaka uji big up.
Yeah.
Kitu ni kitu fiti. Alafu tumekdo vile WhatsApp leo na McDo.
Yeah. Pia tupende vile mademu WhatsApp leo anapenda. Unajua mademu akina Ian waga medharauliwa hii Nairobi waga shina. Unajua kweli? Like onde anakipiga Nairobi moving za. Si ndio?
Unajua mimi
like before settle ukiangalia nini yako si ni
mademu
tu WhatsApp. Ni lineage.
Lineage walikuwa na
kwanza waliza jo.
Walikuwa wanakuja kwa maisha yangu cheki.
From the lake to the mountain.
Walikuwa wanakuja kwa maisha yangu.
Kama time.
Walikuwa wanakam kwa maisha yangu. Anaona huku kijana huyu vile namwangalia huku kijana. Kijana na wanananga kama kawedo na mekido. Amekido anakuja kwa life yangu haraka haraka anani organize haraka haraka ananiambia wewe ni aje.
Yeah.
Hii dovu una make hivi fanya hivi. Ungeenka hii dovu mali fulani ufanye hivi tata kidogo kidogo tata unasikia we punch imeingia. Hii ndio imeaniwa hii month uko like eh?
Yeah.
No yeah like
nitawaambia.
Yeah, wanajua but shout out to everybody
in an open list.
Shout me Kenya napenda tu ni vile what I really like is the fact that when I was really young there was a lot of tribalism.
Yeah.
Like there was no the intermarriage ilikuwa a phenomenon like yeah. I'm so happy about
the
generation ya sahi. Squeezy hata the difference in in tribe. Ni banta.
Yeah.
Ni banta si personal.
Yeah, si personal.
Si personal ni banta man, it's so beautiful. Watu wanabaki na hizo upuzi ni politicians.
Lakini kuna kwa gana zile personal zile ni bamba sana kama juzi nani alishare anaitwa nani? Ah Ubo anaitwa nani? Mado alishare. Ulicheki?
Aliongea juu.
Cuz kile li happen vile amekuwa kicriticize Gava. Kuna msia aliamua kuitake it personal. So Madoa akapiga screenshot akaishare. So ilikuwa like, you little boy with your foreskin, there's nothing you can write about Kenya. So yeah. Joko like, umse, Buda jo ni 2024. Wanajua, kuna vitu zile na understandigi, ukizifanya. Like Madoa, kile Madoa ame achieve for most African men. Ukiwambia Buda, regrow your foreskin today and be like Madoa. Unajua kuna sata chiko yu offer? Watu wengi sana. Kuzio boy ame achieve vitu ridiculous. Najua like zile levels Madoa amepeleka. Alafu plus pia for the industry was really good. Najua for the culture and
me.
So ni boy amefika level ridiculous sana.
With the watu wengine anachanganga hapa sana.
Mm.
Vile kwanza tunaongana na Kasumba, vile mnapenda kutaka kuwa kama Walami. Mbona basi amkui na foreskin kama Walami? Walami unajua Walami wengi watai.
Yeah.
Walami ya watai.
Yeah.
Unajua wengi wajuangi hivyo. Walami ya watai na ndo watu mna look up to. Alafu sale Mwafrika mwenzako jatae
inakuwa feelings tu.
Hiyo ndio na hiyo ndio kitu iko. Manze
I think knowledge
kuputiana down. Me culturally kuputiana down is so huge in this country that lakini majenzi hawana hiyo lakini.
Yeah.
Majenzi hawana kuputiana down. Lakini kuputiana down is so huge here that hey, naija kuputiana down. Unaona ati ndio wako na issues zao lakini bro mimi nimepatana kuna wa Kenya majuu na inanitake 10 minutes 15 minutes kurelezo mseni Mkenya. na unapanana na mnaijama so the first thing unajua msa ni love to so
see ati
eh hawa tu siana watu wanakuja siana watu wanakuja wamekimbizia watu mambusa hapa hivi mademu hawa watu wamekuja wamechukua mademu wenyu wote
national crisis
una paka ni national crisis eh wewe uko hapo unazusha kwa nini kwa Instagram lakini huwezi fungulia demu mlango hauna chivalry.
Yeah.
Hauna ujazaliwa in a way that unapeleka dem out unamfungulia yani kufungulia tu dem mlango. Unaona? Na bro, sisemi mimi niko nayo. Nikambe tu kweli, mimi ni kama wewe.
Yeah.
Unapata hiyo chivalry sina atujaliziwa hivyo. Alafu mjamaa anatoka huko, anakuja, anafungulia dem yako mlango. Anamuongelesha vizuri. Dem anakutoka wewe unazusha.
Yeah.
Changamka nigga, toka hapa.
Changamka.
Come out going manze. Usiput watu down, furahisha watu. Usingoje tu mtu kwa Instagram ndio umweke chini. Big up mtu. Ambia Mwafrika ni ajisho yako ni kali bro. Unapatia lot of information. Inamfanya paka anajipusha anajua yenye.
Yeah.
Lakini usingoje tu ati unangoja tu makosa moja ya Mwafrika.
Yeah, umesha inayo.
Ta! Toka hapa, KOD, pantambua.
Yeah, inakuanga. Excuse me, Cox, di okay?
Wakwende.
Excuse me, today ki, twin.
Atumuna itanga today ki?
Yeah, si Cox.
Kenyans on X.
Yeah, Kenyans on X.
Wanakuanga wajuaji, opinion leaders. Wakwende. Lafu, ukiangalia manze, kuna new age of people manze, wana think positive.
Yeah.
Ato kiwambia problems. Wana think solutions. Lakini anyi sita wewe acha. Hawa watu wanangoja downfall ya angalia mazi. Wanangoja tu downfall ya mtu nani ana trend leo.
Yeah.
Endo mtukane toka hapa SID.
Yeah. Like ukiona no, patanga
mostly. Most unapatanga how under hata wabai muziki.
Yeah. Yeah, najua gao.
Na hata wabai muziki na hata hata kubonyeza like hawezi.
Yeah, hawezi. Yeah. Mimi najua gao like kuna kwa gana watu wa vitisho. Jukaa sisi sasa vile tunafanya podcast, unapata gamsa wa vitisho, unaangalia unachikisi member, alafu unaangalia kushuka hitu inakuwaga like fan sponsored.
Yeah.
Naangalia unachikimuni msaje hitu rushi hata one bob, alafu anaongea mbaya, kwa like Buddha minta unsubscribe, kwa Buddha joi chukwe useti kwa raso ukiishia.
Yeah, ukiishia.
Like akura kitu.
Support hii kitu, yeah, support hii channel na gonga like. Huu ni mtu anakupatia a lot of information, hizi ni kitu hata au ungesoma kwa kitabu. Unacheki vile nimejiexpress hapa? Unajua hata hakuna interview ama John anaweza fanya nijiexpress hivi. Ni kwa sababu umsa amenifanya nikakuwa comfortable.
Yeah.
Support channel.
Alafu Buddha Joe, shukran. Unajua after nini nitakuwa honest na wasi. After mic check nikulisikiza ga mic check alafu niko nauliza hii niko like hii conversation tutaipeleka wapi? Because tuko tumeorganize hii na yeah. Like na mimi nitamuita wife wako. Tuko tumeorganize mapema.
Okay.
So mi questions zote nilikuwa nazo zilikuwa music driven.
Okay.
So vile nilicheki, cause Mike cheka upostige, nikacheki Josavara na kuja the next day, niko like, fuck.
Amesha sema everything.
Sina maswali.
Nah.
So nikadungia ya, nikambia ya, niaje, every question ile nini wameuliza, we are avoiding. We need to make it isika ni kama tunauliza the same. Wacha tuone place, conversation itaenda. So kanini alafu, uka represent kabisa. Buddha tumeshukuru sana. Imekuwa ni
308.
Safe trip to the US.
Sante man.
Good luck na album na so album by the time una check inaanza ku stream this Friday.
Yes.
Inaitwa No Overthinking, si ndio?
Yes, inaanza ku stream
this Friday. Ni singles ngapi zimetoka? Kwa sababu sio ni kama
sijatoa single yote.
Yeah, si ndio? Yeah.
It's a new body of work.
Sasa kwa tu hivyo without releasing a single. Just like
inaitwa tu hivyo alafu I'll decide ndona either I'll shoot a video. I'm very busy. Maybe then I'll shoot nikiwa states. But
yeah.
Wacha nisi preempt.
Yeah.
Enjoy it hizo mziki kwanza alafu nda shoot hizo videos baadaye. Sina pressure. But there's more videos, different songs that I've done collabs that are coming out.
Okay. Kwanza ngoma ya Kali, wewe na Nyashinski ni ngoma ya nani?
Ni ngoma ya Nyash.
Ngoma ya Nyash, eh? Inatoka from album yake? Ama ni...
Hata, sijui, alikuwa na... Nyash na vile ulikuwa na moto, ulikuwa na sema unatoa ngoma the following week. Ndio hiyo kitu ina happen. Anaanza ku-overthink hiyo ngoma.
But
shout out to you guys. Shout out to all the fans of this podcast. Keeping it alive. Shout out to the fans of Savara, of Saudi Soul. For a whole generation. Keep the fire burning.
Yeah.
Love.
So kama kawaida, like, subscribe. Hit the notification button. Tell a friend. Tukimalizia 308. Tukisema Eko Nene.
Eko Nene, wewe.